CKMusicDramas.com.
Wagwan,
it is what it is.
I'm work for deeds.
Like, yes sir.
Fish out your cheeks.
Na chishuwa la pose na kwa manu kufio chitanga. Choka ipanga wambono lingilo kushipama. Backstab kuru mama temwa reshipama. Tamano busa ni shako taba kufipa.
Dori venshi mefuma wabose wa mzungu. Ani konde, hewa kota no bulungu.
Ani varia, na varia mawafe mulu kungu. Senjera, panta oba na
bodi wa mzungu. Ani konde,
I'm work for deeds. Shikura, naita luka lube mbusha kwa tevi shikura. Wamuzu mgwa ni konde wanto wa shinkura. Tingiro kufiafumino kwa manu ya shinkura. Haridambo tafibu mbano loponyo tumiranga. Tufuzi tualifula tualichira ni mianda. Tawapema tualibapa asima. Mano kuhunchito tatubeza panshima. Sakanyo koringa nyenoko. Tualikupenta wikapanga nako. Mtete mezi tashaka wombe na poni. Yami military commando mujango.
Kajishuwa la posera kwa manu kufio chitanga.
Dimonda ikome na indozi na kuchibi. Batira nevu shari kutemu enjiri. Patu isanga na mutu shimo omoshi. Na guunga bafo ya wafiatia watasha. Uchenjele na wapantu baka kunosha. Iyo mashinika ni nole tapilisha. Batafo wala ya kubantu fiosa fikirisha.
Rajishu wala pose rako manu kufio chitanga. Choka ipanga wambono lingilo kushifo marimu. Backstab kuru mama temu areshi pamare. Tamano usa nisha kutaba kufuswa.
Dori weshi mefuma wabose wa mzungu. Ani konde hewa kwa tano bulungu.
Ani varia na varia mawafe mulu kungu. Senjera panta oba na
boni wa mzungu ani konde. Mzungu ani konde.
Baya na varia
ni wa mzungu ani konde.
Sti ula nini nopo nyabo pedo. Era masters na kumo na nobe freto. Kapulea Badman Shapi
ZC.
Era mucha ZP. Spider Coke para za stones.
Nigga
But just my
name.
C5 good in it.
Vente my name.
Tiger Fury.
Fashions.
That nigga pamuela. CY. D nice. MJC Zone. GG Stop Team.
To move.
Fury Gaza.
TRT.
T Boy. KT Anto.
Exclusive from CKMusicPromos.com.